yande joni tedi min tata chapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jawone modon horebe do fi siglade kokol habaruji e fawar jondu konani gollirdeji di fawar jondu wetedi fondation irondel ko leydi burkina faso central afrique madagascar mali niger en gari be potti do enda gallu nyeme be ngadan ko tabalde je be jewta do filla ko darto sigla golleji di enda noni latibe sukabe wulube tato burbe barmude sanele ngulu ko walle l'école to enda maradi kambe enda be jitte be ngadnama safareji geti e tengudi dundu ko da wono ko loktoji kawji do enda haali noni faande yewtere men pinnande studio kala ngal tana hala jukku ko way wadede yaade neddo lati du ko na watti halaji ko sorkondirto jam are nako iminta hakkiloji kor jagnali e modon Soumane Amadou Dianganta habaru je fulfulde noni yarno kalnel en ele ko kibaruji hawrtere mawnde wattende hitande war hitande yewtana ni sigiltobe hokkugol habaruji ele mbi en jokkay ni cuudi kibaru di faane fondation irondel subaka hande o do gallu nyemay be ngadi hawrine mabbe de endan latindu be ngadam balde joy e be kalde be kokkondira hakkileje be kokkondira ande e do fino han tawe golle de endan yaari dum waddini ko mabbe tedo Michel Béré latido kany o won ko hawji sigil on en ton fondation irondel mawdo endan nan ko haal ne rukayat Abdourahman dum saabi ko be ngande hawrinde
On essaie de rassembler.
Mente fan hauru de kawuji e sigila de kibaruji ben be keba haldu de se watere der hitande andorirde e gollidide gamo en non fu no wodi ande hauji be sigila de kibaruji ben de kawri nokku ngoto no bawi ekitade golleji beto gam golleji goti min godi yade fondugol kibaruji der dunia gollidide battondirde gollirde kokkol kibaruji hano studio kalangu gam heba gollidide der leede sahel misali kondarta jaye e laddeji mawuri min ngadan batu mawdo do fi ndiyam min ngadan radioji din fu nja porta gam gollidide
abey on synergie
Kenya no ga go lewru novembre wonno nyalande itanan der duniar do fi ko dartuna biendo afrique do fi ko dartunde nago e labi yerno OMS fedele dunia hawjine fille cellal hollirbe biido leydi Niger mobilaji na biendo kono kulle ko wata bonandaji e labi hunno ko suuli sane sabu leydi Niger tawama latike no ga go do leydi chapantati e nayde afrique hono fawar jondu konna ni linta den endan dundu konna hunno ko latini e suuli sane minister kawjire fille ya wartaji himbe Alma Umaru o haali e do fi o wakkati nyalande enda wonno golle kenyan o wi ko watto chapan jere do hember fu hon himbe kay won ko watto bonandaji mobilaji di endan e do labi kany e bonandaji fu enquete non ne hala makko o wadi ko fahande bandi e Mohamed Mamman hoji sabu tawama marat won ko wado yi o do batu
Le bilan de sécurité routière.
Dima bonanda la bilore nder dubu jinaji didi enogay ummata kona ujunaji sappo enayi e kame jeje jetati nimbe ujunere e kame nayo enjoyo mayi ndermu ujunaji dido e kame jegom enogay enjoyo mbarmi sanne nimbe ujunaji njeddo e kame njoyo e chapande njoyo enjetato be mbarmai sanne no wodi lardube ndermu kambe bonandaji gineji be funo sukabe ummatore non be dubi chapande tati e jenay warde nogay rafi dawtanade labi awjal lore di no tawa hen doggino dungol ngongol gattol nimbe fajartino haddi dogginde jogaki telephone e jungo rafi kabbol total lore e gattol kaske
dum wono nene hawrinde wada antenne amaraade do fi ko darto hono bonandaji ko watto e labi non ni fa hande hono se jamato en amaraade du jahangal gongal fa hande yehi ton enda himbe nations unies fedele duniyaru gan yoyde sukabe wulube latibe ko ngono chawro be mbulena do wakkati mo l'école AFN mo maraade wulno noni dum waddini ko hono docteur Dikko Dawda kamon doctorojo kawjir suka wulube o wi tato mabbe barmi sanne ngulngudo sappo wombe no fadale doctorande endan ton maraade o wi du ko na himbe tato bedo wulbe sanne be no wajibe ngane safareji nietudi sanne ko lati leydi Niger jogaki bawde majjum kany won ko haali Mohamed Mamman
sur les 10 3
do sappo tato mbuli sanne lati be no ko jante te dengi har chawrol mudun der bala u gado no wodi kawjaki do ko yawi ko wobbe tawa chaka kambe ko ne balla tawa lemu min tawa kana e halaka kalten ka no kure dida berde de gam no kure arande den kan woni to be na wala kan satti e mum paddete to sukabe hewbe mbawuno mayde le wakati on nimbe ko hewi jamimin sa ko min bitti tabe de loktoroje goddanam amma do andi du bawdo wuride kamli dildete tawrede wona maayo do lawol e jaaru kemu wodi du no bulande no latiide sayto be ngollana wartide bandu dun no wontirno min gala gollitirde mudun dun tilti amin non e nildidobe de loktoroje mawde godude gollitirdi to be mbay wadanede golle de
noni ko watta himbe sappo won ko suba wuro warde wuro goto goto noni gam batte alle e waddude ballaga mudum e dor duggol e jonte pabbe dum wadana le commune mo tabala dum wonno fawarje sen jeewi hon departement mo belle yara noni be himbe du konnani wadda ballaga mudum en do fi on enda dum du konna sigila mawdo kawjido dur duggol e jonte dunguje de kany woni ko waddi dum ton enda gam batte alle himbe be enda ngadda ballaga mudum pirto ko himbe je kany e goldirde konna ko be kokete Moussa Saidou kam secrétaire général mo préfecture belle yara nani ko haali e do fi on enda Hassan Moumini woni ko waddi hala kato ami
Wurogi sappon wuro fu suddi neddo mum ko watta hamben do be gadda balla mabbe do fi cellal himbe fudo durwi didde e nyaaw pabbe der sigila mum andal galbe kokka no handi be gollida e maggal tabe carto kaddi gande yewama on galana do jonde jowroben denne gollidon e sawaraji be kokkata on awtade electoroben min gida min nana to bofi gadi gi on gollidan muyde berde ko hana jowroben na loktroben andani dun gada mum are gaddade de loktroden hana hunno ko sotteti denne dum wadda kana do jondi bibbe wuroobe gam be nawturo e majji
nani hono mbiyete docteur Najad Mala latir kany wardo inde secrétaire général mo le duniya hawru le duniyaru wadi nyalaade der leydi Niger do endan tiagal o timmini jahangal makko sabo o fotti e battata ko wada do sukabe rewbe leydi Afrique ko waddo endan gal nyemen nenno non wono ko wadi sawara yaade e faani hokkobe habaruji gam batte o yewtanabe ko yi e ko haaldo mudum o wi nenne ne kay ni hono ko won don won tiadal no wodi sanne harfi ko ndarto fawar jondu ko nani kambe sukabe rewbe enda ko wato ko tawdi ko nani laamu leydi ko na immo daro banta ko mudum en gam batte ala tawande na hebande du ko nani hono tiadalde endani lawul burtorgol nani ko haali kanko mete docteur Najat Mala wakati mo faande mama ada landimo
les enfants on
est le Niger tukabe tawrabe e tiadale kewde latidi torrajino hana anda intan no wodi tukabe dubbe der himbe dillowambe e himbe peroybe e tukabe e jangay bade wordi he tawrabe rafike jorna nema e filla wonji tagol bakaji dey dum watta mi yolbina gam mi hebi lawol ko yetti to pottal mangal ko sukabe rewbe be leydi Afrique kawrungal horebe leydi he ministriibe min jettike do fi politique bawde watte ko watta be burtine der tiadale de jawdi do watte ko mojjinta gurnam gam bantari hebo
do reel
nonni to en agades du konna ni hono projet mawdo kawjide filla ko ndarto yoltude hakkeji himbe dille wambe kay en du konna ngadi batu jooda kalen batu o du konna be ngaddi do himbe latibe haalobe do fiyo jogibe ande gam batte dum hokkondir ande e do fi ko ndarto hono fawar joni hono kambe dille wambe en dani baas ko be jito e laabi di en torradi be ngadante kolli wiide ke hono himbe tewtobe hono jahal en nan kay en wonno jiya hono baasi nokkuje kewde fe ko taado konna be deccini do majjum waddini ko faande mbiyete Adamu Amadou kany woni horejo projet o nani ko haali dum wonno manda kawrir tangal endanto bandimi Anissé Karim
on a constaté que dans la ville
min ki secondaire der galure agadez do no wodi dillambe leede ko duudi no galure du non to be tokkirta wittade dun sabi ko hewbe mabbe no torre fayse mbauta halde nenne no minen wadde golleji e wurtinde dun dum fu sani dillambe leede be no ngadane yani boni do boggi police be galure agadez to fu jungo police be bibbe wuro awjobe loreji jippino be bebe no tawa der maj der dillambe leede hemre be min amtini no gayo e tato torrama do enda der leydi Niger dun sabi komin adi wadde taykaaki feccidide enim be gollobe do fi majjum ardibe hausu sogeji kawjidi fillande nagu pelle sukabe ummatore feccidide habaruji di gam hebande mosala o sadorma e wadde taykaaki kibuki
e avoir un rapport final
har fi pirto balli e latol balle leedi men Niger na wol ko ete farjo super league ko woni e hoore mun nyalaande jeego berde wadi e le nyalaade enda e le kero leedi Niger fu dum wadi ko AS Douane mo nyemey kanyum woni ko ye jalo e farjo Olympique FC mo nyemey tati e bolum noni faande AS garde national kandu fotto wayna US gendarmerie national be jalo ndire be gattude fe gotel non faware jondu kondani hono espoir mo FC Zender kanyu e faande AS Niger ko nyeme ka indu jalo ndire gattude fe gotel hono Sahel Sporting Club kanyu du faande ni kamono ko ye hawe AF kayye ko hawe AS fan be kebi gotel AS fan hebi bolum noni GS te dum wonno mo tawa kandu kondani hono jalaama gotel e bolum hakkune mudum e faware jondu kondani AS Sony Dep mo nyeme ako kanamo arlit kandu kondan hono kany won ko jalo Racing Sporting Club mo nyeme didi e bolum e ni en jewi ni nyalade jeego ni en ko faware jondu kondani Super League on wada hande de endan hono de jewama keddo yeso kanyum won AS Douane wodi hono tobbe sappo enay ko tokkino woni AS Nigelec tobbe sappo didi non Sahel Sporting Club no wodi kandu tobbe sappo kan won tatabo non ni datol chapantate go e chapantate didi ko tawa ele fawar joni bata keji joddinaadi dumnaadi e sappo e jenay ko narto fille hono kulle ko watte do rezoji lato do konna halaji bondi kany e wattugol himbe sorko ndirnaadu konna ni jirbondurgol himbe hunno ko lati ko watte sare e leydi enna feese ko juda hala goddo lay faande rezoji kokkuda goddo non enda hunde no jeewe dum wonno ko faande madan goje maymuna gazibo chardo won famena himbe e do yewtere makanko e Balkisa Hamidou
le délit fetitide himbe habaruji na halaji gaddoji ko ummina hakillo chaka himbe leydi na fandina bi adama gacce jukketede no do leydi Niger misali neddo wada gacce de har nawtorade Facebook Twitter WhatsApp yawo Instagram
de dume wawte limtede hano iri gacce ko ummina hakillo na famdina bi adama
rafido tanade ko dewtere kite leydi bi no wadda ko ummina hakillo company de singi labi no golli neddo fu tefi wadda ko company o sankito na cendigu caga golloobe makko to neddo o wadi gacci ko ummina hakkilla ittude yonki wujjide goddo yanude e debbo yennude goddo kandu no wadda ko ummina hakkilla halude ko fiyo dira ko e himbe leydi himbe diina e diina kandu no gacceno ga himbe leydi ni no kaani nangodira munyodira burda denne neddo fu wadi ko ummina hakkilla na ko famdina goddo por cre no waawi camude neddo o hitane fie sawur gacce
penal jukkol gole gaddo iri gacce de anda jukkirte
a chaque deni neddo nawtorke internet Facebook WhatsApp e konanitita waddi ko ummina hakkillo na fandina goddo neddo de wadda ma yesudu kite kaso lebbi jeego on yaddu tati nangete watte du yoba milio yaade milio ju
dume waawe limte hano iri gacce de du
sali winnude na fetchiditte himbe do WhatsApp e konanitita no na video na halaji ipio dira ko e himbe lenyol e lenyu himbe diina e diina na wada natat gorko wartira mo deb gan sentindem na fandinam tawidu gorko o jon korejino he ba wattude dane wi'a lenyol gon wotano goddo gan jomun tanno je e lenyol gol enda no limte der iri gaccede gadobe iri gaccede de kitanama kaso itane mu bere yaddu ju nangete be gatte du be joba milio ya de milio ju don datti woronja ego woronja ididi dewtere kite leedi Niger bi datti jojjinaade leur jouer etan dubu jina didi e sappo e jene gan jukkude gacce gadeteede har nawtorade internet WhatsApp e konanniti to Niger
e do do hanko habru mi fulful tili hande sem accido e mamma ada wadda habru je dengal hausan kore min den wi'am assalamu alaikum balanti jamwadi studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm studio kalangu